Sometimes in town, I'm in Murukuanika. Even you got me suka kuni polida obuzito. Yahweh, the sigamia kukwe. Chitange wanda, nimura funyoze.
Mungu Baba ni wakati nyingine tena. Tumekuja mfalme wa kutenda mema. Tunaruka, tunacheza, tunakimbia. Tunaomba, tukilia, tukingojea. Ile siku majibu itatokea. Nitasema asante alafu Mungu Baba samea.
Nyanukula Nyanukula tata Nyanukula Kusaba nange nyanuko bulungi.
I need a reply Yahweh. I need a reply. Kusaba nange mbeleko bulungi.
Nyanukula tata Nyanukula Kusaba nange mbeleko bulungi.
I need a reply, Yahweh. I need a reply. Kusaba nange mbeleko bulungi.
Njasise tala mumakubo gange tondekanga olumu nkusobya sonyiwanga.
Mulise tala mukaba tondekanga nanibade wasinga sisala. Nesigami kukwe natabana.
Mungu Baba nimekamu na warasta. Wote wamepiga magoti tuendo master. Jo unyoroshe mkono wa baraka. Tena na tena Baba twakuhitaji.
Nyanukula tata Nyanukula kusaba nange mbele ko bulungi.
I need a reply Yahweh. I need a reply. Kusaba nange mbele ko bulungi.
Nyanukula tata Nyanukula kusaba nange mbele ko bulungi.
I need a reply Yahweh. I need a reply. Kusaba nange mbele ko bulungi.
Mungu Baba ni wakati nyingine tena. Tumekuja mfalme wa kutenda mema. Tunaruka, tunacheza, tunakimbia. Tunaomba, tukilia, tukingojea. Ile siku majibu itatokea. Nitasema asante alafu Mungu Baba samea.
Nyanukula tata Nyanukula kusaba nange mbele ko bulungi.
I need a reply Yahweh. I need a reply. Kusaba nange mbele ko bulungi.
Nyanukula tata